AAM Records.
Ay, 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 ay,
ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Nitaka jiunge na mimi kama ni pesa we kunywa tanunua mimi mwanzo sikuamini nikajuaga vya kuzua kumbe mjinga ni mimi ninaitunza wenzangu wanachukua ai oh mapenzi mapenzi linifanya kama mtoto nilie vibaya mie siwezi walo nikuta wewe niache niseme jina oh mapenzi linifanya kama mtoto nilie vibaya na mengi iamini kama yo Situko kama 20 mabuzi vingasti wengine na waonga oh mapenzi